kulagirwa nyambe kwanga kansoke ngokole kuchobuzale zizokulumbaga nabeita baganda atenga temujabutusa wenganza mpuza nengere chitufu twandi banga twasigaza linya chichiwadde nebedu byomaya gadde kati waddembo kweita omuganda bwogeza n'omuwakanya nakwogabati bwava wabuuza bibuzo z'omusajja yammerako jusi nga atubuuza tyabaganda ekitwawulaki nabulwaki enziramu nnuŋŋamya omusajja n'ekivuddemu mbutte lutamba nga njagala okinzitire mmanye ekituufu naye ng'onziramu osaana kunywera otuwundira omuntu gw'oyita omuganda bwe tutajja kubuuza maaso abataka abataka kibuuzo kikyo baana battu kimu kwesa n'enjala bw'oba omunyomye so nga ate abeera mutaasa aba n'akasengejja mu kamw akayonjo ne mu njogera yaba muweweevu weewaawo sikigaana atera okunyiiga naye obusungu bwe tebumulwako bwakisa ku mutima waba gusimye n'emikago atera okugitta alamula n'amatiza abali mu bukyamu abeere wuwe nga gumusinze akuuma ebyama n'okuba omuteesa n'obwesigwanga beemukuuma kati nno bannange mbasaba mbabuuze tyani akyekuumira obuganda kiraga n'obufumbo bw'okuba obuteefu kabenga tanafuna wantu wakutula bwobanga sengejja mu byenjogedde ne bannakazadde nsaba mbabuuze tisenga n'abankwambula obuganda kiki kyotegese kinakutaasa
Mwabala mtu wa rovaka Mchubuganda buvuze kayamba